Yeah. Our love songs are still the killer.
The beat maker.
To get a ghost. I was in meant to be. Baby, I'm sorry. I was in meant to be, baby, I'm sorry. Yeah. Ngicela nami noma ngikupholi inhliziyo konke lokho kuzondlula ngiyazi ngingumuntu onamanga mina. Ngicela ungixolele mangabe ngisuke ngakwenza ukhale. Baby, I'm sorry nawe sometimes yazi you know yangizwisa lobuhlungu ngikubize ungixhomele out. Baby, that's hurt. Ngibiye ngithi ngiyakubamba uvele.
Uthandwe lwethu lunevumuvumu kodwa ngizokuthanda my souls. Uthandwe lwethu lunevumuvumu kodwa ukuba nawe njengokufeze kakwephupho. Uthandwe lwethu lunevumuvumu kodwa ngizokuthanda my souls. Uthando lwethu lunevumuvumu kodwa ukuba nawe njengokufezeka kwephupho.
Hey, yeah, themba lami ngiyabonga uthando lwakho ngiyalibona and iliningi ngilona. Awu noma bekhuluma bethaka kufanele lona. Awu noma bekhuluma bethaka kufanele lona. Awuwena into ebhedayo uyayibona. Awu mangithola amandla buka ngizokushada. Awu izitha izojapa indandatho ngizokufaka. Indandatho ngizokufaka.
Uthando lwethu lunevumuvumu kodwa ngizokuthanda my souls. Uthando lwethu lunevumuvumu kodwa ukuba nawe njengokufezeka kwephupho. Uthando lwethu lunevumuvumu kodwa ngizokuthanda my souls. Uthando lwethu lunevumuvumu kodwa ukuba nawe njengokufezeka kwephupho.
Everyone, the beat.